Downloaded from ilovezedmusic.com.
Kadem. Let's keep a road.
Mate.
Kadem. Let's go. Ni pasi leko iyo kapu ya red da. No messy, mova ni kumwaka. Apa nenewo chief tester. Mwana kindie tiza panga mixer. Nino wala na sana. Mova uwama, nino landa na sana. Ni pasi phone iyo tiko pepo na selfie. Fopo, mova ndie bestie.
Ni pasi leko red kapu iyo noma.
Mova ndie bestie.
Ivo molupa kunchi ito eno noma wane.
Mova ndie bestie.
Ni pasi leko red
kona besti nitambeke sikomo kiseo ni upe mate ni festi yo kimulika naka kono na hani mitali manga fela nemu nikalanga nikakala kumikansulanga hani kopani ni mulika ni mosi kapaka sulaga fakino landa na sana kos ni maswavi na fahani sana fela kikuti kwa pala kututela kukusi na batuko kuinzi fela buchwala kos lulu kanda ni siziva baba mvalika ni hava ni pangiti ziva ha! Ni pasi leko iyo kapu ya red da. No messy, mova ni kumwaka. Apa nenewo chief tester. Mwana kindie tiza panga mixer. Nino wala na sana. Mova uwama, nino landa na sana. Ni pasi phone iyo tiko pepo na selfie. Fopo, mova ndie bestie.
Ni pasi leko red kapu iyo noma.
Mova ndie bestie.
Ivo molupa kunchi ito ene noma wane.
Mova ndie bestie.
Ni pasi leko red.
Besti, nikole cha belaka tiwe mira gen hani lati kutuwa inikalaka kapa kulua haka you are like a go kibabanga tawaba kunwanga so sinie zisili taba zisili sinie zisili taba zezin zisili cause kina chief tester kambe wena uchwa lao banjo kambe neni kava chester babali uchipile alcohol it doesn't matter as long as ki alcohol sofa na kusela mwako moki cause next week hape ukam for monji let's go ni pasi leko iyo kapu ya red da no messy mova ni kumwaka apa nenewo chief tester mwana kindie tiza panga mixer nino wala na sana mova uwama nino landa na sana ni pasi phone iyo tiko pepo na selfie fopo mova ndie bestie
ni pasi leko red kapu
Demo made this.
Zombie in the building. Uzi in the building. IK in the building. Arake Barose in the building. Ha. I think I got another one. 2000.